Waayyo aanat mul'isan. Boqot saddeeti. Ilmeen oolaa beessis torbeessoo cabsinaani wonniti cuftii gubbaa caqalli jette callifte. Agnuusaa. Jennaan ani malaayika torbaani tawaaq dure jaanjita arge. Magalat torba warraa kennan. Malaayikaani eelee ixaana ta warqii harka qabdu dhufte fulawaa sooriyoo irratti qalanii ejjatte. Ixaan hedduu itti kennan. Akkisiinii kadhacha warra waaqatii darte ammallee waan sooriyoo irratti qalanii ta barcuma guddina dur ejjitu dur kheetu. Haarii ixaan aarsanii kadhacha jar qulqulloo waliin ol deeme. Harka malaayika fuul waaqa dur ejjitu kees. Jennaan malaayikaa waan ixaana itti aarsan fuute ibidda fula waan sooriyoo irratti qalanii naxxee labbuufte. Mandiisuufi iyyanti laf dhufte gubbaan hangaate lafti chochoote. Jennaanii malaayikaan torbaanii ta magalata torba harka qabdu kurfoofte akka dhooftu. Malaayikaan qara magalata fi dhooftu. Bokka dhagaa roobuufi ibiddi fadhiiga wal keessa makame lafatti jiga. Qoodisa deessoo ha lafa gubate. Qoodisa deessoo ha mukaalleen gubate. Buuyyoo dooti cuf guban. Jennaan malaayikaan lammeessoo magalatu fi dhoofu. Waan guddoo gaar gudda ibiddi irra boba fakkaatu galaan kees buusa. Qoodisa dii ha bisaanii galaan dhiiga ta'e. Qoodisa deessoo ha waan bisaan kees jira cufti raawwate. Qoodisa deessoo ha obboloo bisaan kees jirtu balleessa. Jennaan malaayikaan sadeessoo magalatu fi dhoofu. Urjiin guddoon taakkifsee bobeettu gubbaa gadi buute. Qoodisa deessoo ha galaanatiif ha maddoo irri buute. Maqaan urjii suni hadha. Qoodisa deessoo ha bisaanii hadhaa'e. Nami hedduuni ha bisaan sun dhug raawwate. Waan guddoo hadhaa'ani. Jennaan malaayikaan afreessoo magalatu fidho. Qoodisa deessoo ha ji'aatiif ha urjiillee wadhaan. Duub akkanaan qoodisa deessoo ha waan kan sadeenii ibsee dhabe. Qoodisa deessoo ha guyyaatiif ha halkaniilleen ibsuu dide. Ani millannaani risa fagoo barris arge. Ha qonqo guddooniyye.
Gaargala gaargar guddaatti laf dhufa hojja malee kan sadeenii taani magalatu fi dhooftu.
Jedhu dhagaye.